Upendo wa dhati mahaba yani ponation. Yani siwe sili nyumbani ni kuoneshe. Maneno akiongea mashoga si kukondeshe. Mimi na kupenda cha usela. Uzuri wa mwanaume siyo sula nihela. Mini acha wewe ni kama mimi kojela. Made mwana nitega kwa kunifanya madera. Mimi kilichemi yako. Shika hizi dola mama fanya mambo yako. Na kupa siku hiki manga nimekufa kwako. Spend my money. Acha kudanga, danga, madanga wanadanganya, madanga yanadanganya. Acha kudanga, danga, madanga yanadanganya, madanga yanadanganya.
Haters wanna hate with my love. Many bamba killers say, shake him for no fuck up, miss again.
Za hasira mama mpike migebuka. Na vyo kupenda siwezi hata kuchepuka. Ufana nina wale vichechwa noruka ruka. Shira kidogo mala juwa mika tuka. They say love is blood nasa close my eyes. Maneno kibao mama close my ears. Kukunga siwa oni. Take this money baby go to the shop. Nunua pamba karia ni hardware dog. Upo juju juju. Nilivyo kwa mana hizu mempiga juju. Are Spend my money. Wacha kudanga, danga, madanga wanadanganya, madanga yanadanganya. Acha kudanga, danga, madanga yanadanganya, madanga yanadanganya.
It's a